siphile emhlabeni la khona kuqhathaniseka kube kubili ngokunamandla kuba ukuthi okumnyama okumhlophe okude okufishane ukuceba umpofu omusha omdala kodwa kusemqoqo nakho konke okunye ilokho okuhle okubi manje imuphi umehluko empeleni ngalokho kokubili usakucabanga angiqale ngibingelele ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini efresh ngingusibalo Pitingema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks empeleni umehluko kuya ngokuya kubanzima ukubona njengokuba iinkambiso zobuqotho ziya ngokuya ishabalala njengokuba labo abasacacisa okuhle nokubi akukhona nje kuphela ukuthi bayachukuluzwa kodwa bayashushiswa njengokuba uPaul umpostoli waqaphela kwabaseRoma 1 verse 32 akukhona kuphela ukuthi imiphakathi seyingene ububi ngalendlela ukuba ikwenze qede iqhubeka impilo ejwayelekile kona kwenziwe ngokwezinga lokuthi kuchumisa labo abazenzayo lezi zinto. Okay. Kwiminyaka ye 2000 eyadlula lokho. Kodwa kusekhona namhlanje futhi kudlangile. Laba benza abaqhakambisa ububi bekwenza ngokwezinga lokuthi bafuna kugcina ixutshwa xove ndawonye okumnyama nokumhlophe. Kugcina ngasabonakala umbala ocacile. Kunalokho kuphume umbala omlotha. Kuze kube sezingeni lokuthi kube khona bangasazi kwakhona ukuthi konje okuhle kwakubukeka kanjani empeleni. Kunjalo, angithi. Mika 6 verse 8. Ukutshelile muntu, okuhle. UJehova ufunani kuwe, kungabe ukwenza ukulunga kuphela, nokuthanda umusa, uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na. Esikhathini lakho nasitshela ukuthi iinkambiso zokuyiphatha kahle ziyisidala. Lakho namagagasi egubhaza kukhule konke okwabe kuqhakanjiswa ngokuthi kuhle qede kufaka okubi bese kubizwa ngempilo ejwayelekile. Kukuleso sikhathi kanye isikuso okwenza ngokuxakile okwakho yima ulalela uNkulunkulu wenze okuhle futhi umbuzo uthi ikuphi okuhle uJehova ufunani kuwe kungabe ukwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa wakhe uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe podcast ungangena ku Spotify naku Facebook page yethu kungenjalo zidownloadele iapp yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifanele.